Zwap.com.
J-Music. Wano na chungu Diso West Mwana kalampa
Ifuyo tuwari chakurala Yafitara tuwari pama Yetitu sumi na kuchambu kawa tuwari kana La confidence tuwari zamu kuwa shupa sana Tusende wino limbi kwa rabati tuwapu sana Shoku sana
Wano na chungu fikansa fieka fieka Mazeto naife ni maniloza kateka Dero dero wabakumanya bosheta Paya bose mgemu one popeta Teti wisa tundedede ni webo nani Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Who are you to me? I don't even know you my G Nanda wanguli mbitwara kutoba mapi Tori surama dozu kwa gulapo na maki Natumi ni natu ya feki ya yava muji I know you know me no manga iwe nuwebo nani Explain yourself uengelesha Ifo tiro makuno so witu velesha Icho chibeleshi ufire no kupelesha Bako shop shop wangkuta mbatawa Tua isa tua pita tua wela tua ya Tua furwa ila vipata kubwa mukaya Atulika pondo tua kwa ita kurala Ya kutara tua lipama Yetitu sumi no kuchambu kawa tua likana La confidence tua lizamu kuwa shupa sana Tusende wino limbi kwa rabati tua pusana Shok sana
Wano na chongo fikansa fieka fieka Mazeto naife ni maniloza kateka Dero dero wabakumanya bosheta Paya bose mgemu one popeta Teti wisa tundedede ni webo nani? Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Lakitu na tileba nei nei ne mwana kwa lampa From the ghetto na kla nafka napa Chingola special head to make the paper Mumaindi mweka nine round up kateka Kwesu kwa fulo kubombesho kusunkishanga Wafilu wata kwa wawaku bepesha Bilivisha tini webo fia winga isombosha kugeto my G Ifeta batu velesha Bilivin one denka kontola bugate Kwesu weki nyote epulinsi pwate Nikulimba my G panta mpante Kuhizi umwaicho wapato mkende Lakitu na Dileba ne mwana kalampa From the ghetto na kla nafka napa Chingola special head to make the paper Mumaindi mweka nine
Ifuyo tuwari chakurala ya kutara tuwari pama Yetitu sumi no kuchambu kawa tuwari kana La confidence tuwari zamu kuwa shupa sana Tusende wino limbi kwa rabati tuwapu sana Shoku sana
Wano na chongo fikansa fieka fieka Mazeto naife ni maniloza kateka Dero dero wabakumanya bosheta Paya bose mgemu one popeta Teti wisa tundedede ni webo nani? Who are you? Ni webo nani?
Do you know me?
Ni webo nani? Fuma kuisa ni webo nani? Kule mona bakutola ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani? Ni webo nani?
Ni webo nani? Ni webo nani? Ndipo tulinde kwa bate yetu wine Ufo kuno iwefo ya isaba bine Tutende ketu sokoro kepwa papene Yaturi bantu wakule zirimu na ifo iwe Ugranu vano mwakule pisila ni muli iwe Ispec sito pele fele saka peka peka Iputa puta nita gets paka tukape Sinza denja mune zeba kwa tisya pena Ni wanchave ni inshopo neti napona Tula wavika pize paka vana kana kama kwa kupua Software yesu kare bataka
Awat pata waka pata paka kunga Time baka sala puka ni sticha narirunda Inewa tizo esta ino ino mina Onenda lenga opone tai sali lati wow Nabana gen gen bana baburori se Songa liashiri ama kofi paku iso firoko se Kepi neshe nyukuna konkili Nganzi na imo nishine fya kutina takuri Dati niga eo pika kanando Niga mega waftara tetu shite ando Unload bills is the man of kingdom Kukonka nyapo fisa poti mwati pampamo Niga dre na kumona paka lengwa Jaman ije na mulichi na usangwa Liu jena sotso Ko ake komune waru vai sokso
Trapa nuri
Ela zite kosmas pafirimba Kanshiri pa number one two ni pafirimba Nasangwa no mkamba oron sire na thanyo Shin pa boda na kumona kansen
Papa chichi
Era mwe mashaki
Kaspa UN
Wada 4915
Deochi
Kinkato paraba
Piggy bam takanye
Salasin
Okshin
Boss Frenza Havana collection
Papoda
Boss Muke Zambia
Kachepana
Boss Lipa Marwensha Fima Otsosi
Boss Uncle Steve, Ella Bakeli. Hati Don Gaddafi, Pakaruloshi, Makale Wangu. Havana UST, Inebo Tizu UST, Chiro Taiga Nomu Nankwe Mazatinga Tabadi Muri Pochini, Shini Masalati. Altabesha, yeah, yeah.
J Music Media, Maemu Mwamba.
Bagamba bajojo bagamba bagamba ni mani wali sheti bagamba jeje ka bigi
zedwap.com.